Yamezela. Rolo kana mpumelelo vevezela. Ungalingi usinyane uzolonga nyamezela.
Ngeboshiwe letha izibusiso zampota loku unikile ukhono. Kwamele ndisherela abantu, kwamele ndiphilise abantu, kwaloku ndikhulele kwanti, ndihamba amatyhafa ndikwanti. Undikhelele amanzi ngebhayi, ndamsiphi naloo ndizogqiba ndithele ubholoko. Hlisa amagquma esifubeni, kaloku izitresi zininzi kulo mhlaba. Abanye ba-ektha ndiwazi amarani banake, ngoba abazi baqalela ingxuba kaxaka. Ingxuba kaxaka xa ungazi, kodwa ndibonile ndisusa ubumnyama kuvele ukukhanya. Umdali usilayitele sonke. Mina ndikhule kulanjwa, yiko ndiloko ndibhanda. Yiko ndiloko ndizama, yiko ndiloko ndibhanda. Yiko ndiloko ndizama, yiko ndiloko ndibhanda. Yiko ndiloko ndibhanda.
Ngafunda ukuziphandela, ey, ngafunda ukubekezela, nyamezela. Manje bayangisondela, ey, they say I'm a role model. I'm cooking more heat, ipoto ngiyazibondela, ey, ipoto ngiyazibondela. Antwana yam skin sam nami ngibekezele. Ngicela icebo lakho nawe likusebenzele. I've never lost my temper, nawe ungalahli ithemba. Kuthi kwani uthini ngawe, it really doesn't matter. I've never lost my temper, nawe ungalahli ithemba. Kuthi kwani uthini ngawe, it really doesn't matter.
Ubekezela. Ungalingi usithathele phansi, uzolonga nyamezela. Ufuna impumelelo bekezela. Ungalingi usinyane, ungalingi usithathele phansi, uzolonga nyamezela. Nyamezela.